Ciao. 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 Chessa. Belize the pit. Ayo. Ayo. Kanga kane chichetu. Mashana SMP. Wapi music. Like my manager. Best level. Name SM Senga. My sponsor. Chama. Chikwa kusha mina. Chita morene. Chintela tamina. Tefolegene. Chikwa kusha mina. Chita morewene.
Jovan kesan kuye lela ikosi tala na salta. Ningene shkolo shimo shkari shitika. Ete vela nishika ngena chili nieta. Ningene shkolo nbale brok brok shika. Loko ngena tila sini vanu mkwabu bateka. Loko rpela nchaba tolo mkongela. Nzwela shkwembu tinga tank. Ibi tintela tifuleka. Ibi shkwembu shita mula. Lava vani zeka mkwaka vona vafila. Namta sini mena tira nativeka. Lava vani zeka seba sumla kutsuneta. Eish, buto me vilo arajika. Kase ki unwani loko wana switika. Hey, mena kisa mesia. Yopa gani lasa mbishi imo shitika. Ha, unga kifapi mwana mwane. Ami kare stika unga kifapi osika. Ha, yana matweni upusha. Ambo kutu nyeka fukar turi ututa.
Ningene na boshiko loko na mama. Baza mega roni sheka mwana mama. Ningene na boshiko loko mwana mama.
Amor,